or maybe.
Yenshig is a tungi. Kasa zikosi woni, shabwita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Yeah, sunaona siko sagi tagi ubafu. Drip so hard lakini navyona nikupe makafu. Chips hazikushibishi tu zinakufanya utoke mashafu. Uropokaji ni kazi ya bure na pia ni kazi ya kipumbafu. Miskufichi kama ni fala fala. Feeling like tizi, rapping these bitches kama ni sala sala.
Sala sala.
Hamna pozi kama ni ndala ndala. Paisa ilali, mama ni dancing kama ni gwala gwala. Speaking of low key, mimi to kiki, song kifanya kiki cinema. Tukiacha kuhead, goma zina bamba, ndoivo tuwa mtaki kusema. Mlie mtuma, tumesha kalisha tena subuhi na mapema. Wapo mbona jalibu kubana, lakini goma zina penya. Penya, woo!
Yenshe giza tungi. Kasa zikosi woni, shabwita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Kazi nzuri na sio tumbo mbona kama hautaki bus. Jeans, belly, chepe kali limetupua kwa cut. East, west, north, south, katika yangu upati. Utafika la mkuti, utanyona la mpati. Show, kali, bay, bay. Big boys, down swags, ay, ay. Wanangu watu wananita chamalo na wanajua siongei. Kutona kwenyewe mara moja moja jupande sawa tutuke. Mimi ni new school plate namba mpya namba ni EEE. Tusha chukua sana TMA tunelekea BET. Trust the process unaona atua tunasemaga TTP. Utamu wa wishi ndo mana sky na mababa wa GGG.
Yenshe giza tungi. Kasa zikosi woni shabwita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.